You just a blessing to me. You just a blessing to me. Yeah. You just a blessing to me. You just a blessing to me. Yeah. Hello princess, I'm a king. Myself, I'm ready kukona. Ni rangi umechukua kwa mama, ama ni nywele kwa baba. Nakusubiri, nakusubiri, nakusubiri my love. Nakusubiri, nakusubiri, nakusubiri my love. Kama utakuwa big boy, we could play some football. Ama ni beautiful girl, nikusuke kwa mikono yangu. Hivi unajua na kupenda we, sijakona mama. Ila tambua na kupenda wewe, sijakona baba. Hivi unajua na kupenda wewe. I salute to mama. Kuna muda napitia vingi sana, namomba Mungu kila mara, wote ni wapate mkiwa salama. Namomba Mungu kila mara, asije kunitoka cha moja. Ayaya, 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 ayaya. I wish your grandma angekuepo, na babu angekuepo. Najua walipenda sana watoto. Nana, ila usijali, niko hapa na mama yako. Tunafurahi tu ujio wako, my love. Now you're just a blessing to my life. Kama utakuwa big boy, we could play some football. Ama ni beautiful girl, nikusuke kwa mikono yangu. Hivi unajua na kupenda we, sijakona mama. Ila tambua na kupenda wewe, sijakona baba. Hivi unajua na kupenda wewe. I salute to mama. Kuna muda napitia vingi sana, namomba Mungu kila mara, wote ni wapate mkiwa salama. Namomba Mungu kila mara, asije kunitoka cha moja. Ayaya, 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 ayaya.